Akhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Angenampotho ya mangithi ngifuna ukuthatha indaba sivele zithi qathatha la kuyafana udeliwe wangishiya nabantwana ekhaya washiya simuncu nenyembezi sigcwele umkhuku singenanyuko singenamuntu emini ubusuku ya nosisi ubethande jazz yakaza juthwe ngocash yakutshela emakasana wehlanyisa wonke ama-jazz athembe emakasana ahlakaniphisa wonke ama-gels usise ngeke ubone ngisha kitazwa yinhlungu phinde usisa ngeke ubone usiphuhle mina aphume ebusuku aseyingane bamdlengula baba sula nenyembezi haleluya yakho impili yaqhubeka uthi akusekho ukubheka emuva. It's amazing how the Lord can bless the soul. She amazed me ngaye ngibhala ngifihle my note. Rest in peace bambo lwami siyakhumbula kule khaya. Rest in power kholo lwami siyakhumbula kule gazi. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Angenambhoqo. Lapho khona mtaka mama please khumbule ekhaya ngokusithoba ngithi ngikutshele sewahamba ubaba singabantwana sibheke ekhaya khulu mama kukho mdala namabhoda empty sibuye sigile ukudla kukho baya ngivala le ndatshana ngihlele emsamo with my carry eye. Deliwe wabhala incwadi wathi now she's ending life. Ngathazeka ngaphakathi ngase ngitshela nomphakathi wakhetheka ngaphakathi samsarenda ngakaqali. Don't be selfish sisicabangele ingane zakho ungalingeki vuka usithathe ucina ulwele ikusasa lakho. Umama uyakhumbula nabancane bayakufuna sicela ufike endlini siringe wonke lamaphutha sikhathi sisesekhona sivele sisebenzise leli thuba nabazali bagonile laba iphutha sebalivuma bayafunga and I hope neqiniso uzolivuma. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo. Bakhalela udeliwe nasegazi ubesithobile ahamba inkonzo angenanzonda athanda ukhola angenasono nojeru ubesibhekile angenambhoqo.